wale wa wanawake Mungu ni ukombozi tumeupata Emmanuel Time.